Igitabo cya Ezira, igice cya gatanu. Abahanuzi babatera umwete bongera kubaka. Nuko abahanuzi Hagayi na Zekariya mwene Ido bahanurira Abayuda bari i Buyuda n'i Yerusalemu. Babahanuriraga mu izina ry'Imana ya Isirayeli. Bukeye Zerubabeli mwene Shearutiyeli ahagurukana na Yeshuwa mwene Yosadaki, batangira kubaka inzu y'Imana iri i Yerusalemu bari kumwe n'abahanuzi b'Imana babafashaga. Muri iyo minsi haza Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi, na Shetaribozenayi na bagenzi babo bazaho bari bari barababaza bati, ninde wabahaye itegeko ngo mwubake iyi nzu ngo mwuzuze n'iyi nkiki? Kandi barababaza bati, abagabo bubaka iyi nzu bitwa bande? Ariko amaso y'Imana yabo abakubatware b'Abayuda ntibabuza kubaka mu gihe batumye kuri Dariyo kugeza ubwo igisubizo cyaje mu rwandiko rw'ibyo. Aya magambo ni yakurikije ayo mu rwandiko rwanditswe na Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi, na Shetaribozenayi na bagenzi babo b'Abafarisaki bari hakurya y'uruzi bakarwoherereza umwami Dariyo. Abanzi bongera kwandikira umwami, bamwoherereza urwandiko rwanditswe rutya ngo, ku mwami Dariyo, nimuharane amahoro masa. Nyagasani, umenye ko twagiye mu gihugu cy'Ubuyuda ku nzu y'Imana nkuru yubakwa n'amabuye manini kandi yomekwaho ibiti ku nsika zayo. Iyo myubakire irakomeza kujya imbere, irubakitse, bafite umwete. None twabajije abo bakuru tuti, ninde wabahaye itegeko ngo mwubake iyi nzu ngo mwuzuze n'iyi nkiki? Kandi twababajije n'amazina yabo kugira ngo tuyakubwire, kandi ngo twandike n'amazina y'abagabo babatwara. Nuko baradusubiza bati, turi abagaragu b'Imana nyirijuru n'isi, kandi turubaka inzu yari yubatswe kera hashize imyaka myinshi, iyo umwami wa Isirayeli mukuru yubatse akayuzuza. Ariko hanyuma basogokuruza barakaje Imana nyirijuru, ibagabiza Nebukadinezari umukarudaya umwami w'i Babuloni, asenye iyi nzu ajyana abantu w'iminyago i Babuloni. Ariko mu mwaka wa mbere wa Kuru umwami w'i Babuloni, uwo mwami yategetse itegeko yuko iyi nzu y'Imana yubakwa, ndetse n'ibikoreshwa byo mu nzu y'Imana by'izahabu n'ifeza, ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu akabijyana mu ngoro y'i Babuloni, umwami Kuro abikura mu ngoro y'i Babuloni, babiha umuntu witwa Sheshibasari, uwo yari yagize igisonga cye. Aramubwira ati, jyana ibi bintu ugende ubishyire mu rusengero rw'i Yerusalemu, inzu y'Imana yubakwe mu kibanza cyayo. Bukeye Sheshibasari uwo araza ashinga imfatiro z'inzu y'Imana i Yerusalemu. Nuko rero uhereye icyo gihe ukageza ubu iracyubakwa kandi ntiruzura. Nuko umwami nabyemera, bashake mu nzu y'ububiko bw'umwami i Babuloni barebe yuko bitameze nk'uko umwami Kuro yategetse itegeko ryo kubaka iyi nzu y'Imana i Yerusalemu, maze umwami abidutegekere uko ashaka.